knuckles.
Kuna mtu
kidogo tu kidogo tu kidogo tu.
Mimi ndo the check way choy tisha happy.
Kite ole macho, ole macho.
Apo tabidi
wanijue.
Bingwa wa mabingwa.
You can call me daddy.
Uni stima, uni nare.
Unifuni waro yangu.
Ole macho,
macho.
Cheza tu mabanga, banga.
Anger on the beat.
Knock knock who's there, bazenga. Baby gonna come come na dera. Knock knock who's there, bazenga. Knock 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 who's there.
Bingwa wa mabingwa.
Baby gonna come come na dera. Lafu kona twak twak kwa meza. Ukiuliza why na lenga. Mbona siji chochi mini fadela. Leo kitaka uneza nita Mandela. Na ukidai twende dry kwa keja. Kini dai hivo hivo napenda.
Zangoa, sipudunga dera na mahaga peusonga. Soko kani kitwa kona kutogo ikubonga. Cheza na yo kitwa irivasi nikani gia. Cheza na yo kitu sezi braya sezi fia. Kisikia bia kama tabanja nitebazu. Unaja nitoe juu sitoje nuwa kanzu. Kame dunga dera itabili
mdunga kanzu. Knock knock who's there bazenga. Baby come on come come na dera. Kavu kona talk talk kwa meza. Ukiuliza why nato jiki kambora. Siji chochi nini kandela. No never. Kide makali wepewa. Mimi kwacha mavela. No never. No never. No never. Kwacha mavela. No never. No never. No never. Kwacha mavela. No never. Mwana buda juna saksana bana kanekja.
DJ ole macho.
Chingwe mucha panga dry jamasi dai chesa. Bye 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 bye. Ati revolutionary wesi Mandela. Kidai pewa. Hakuna pressure, kuna tu pesa. Niko maji maji buda kila area. Ndo mana bana mizuranga na bartender. Sikiza shule mili kwa nidwa manalis. Saina shika mamita toka kwa salari. Mbono unani hitia na niko jamani. Nabonga na madiva na nitamani. Kidai makali wepewa. Mimi kwacha mavela no never. Kidai makali wepewa. Mimi kwacha mavela no never. No never, no never. Kwacha mavela no never. No never, no never.
Apoti, apoti,
apoti.
Uhuru Gardens tuko jaba, wengine wako miti. Zetu ni majaman, zenu pikipiki. Leo tunaenda kana, nebeba ziki mbengi. Apoti, apoti, apoti. Uhuru Gardens tuko jaba, wengine miti. Zetu jaman. Uhuru Gardens tuko jaba, wengine wako miti. Zetu ni majaman, zenu pikipiki. Leo tunaenda kana, beba ziki mingi. Hakuna mamadam, beba siki mingi.
Apoti, apoti, apoti,
apoti.
Apoti, apoti,
apoti. Uhuru Gardens tuko jaba, wengine wako miti. Zetu ni majaman, zenu pikipiki. Leo tunaenda kana, beba ziki mingi. Hakuna mamadam, beba siki mingi. Ni mimi hapo back left, paparazzi. Wanaifanya ngumu kufanya usherati. Nakumbuka kabla nifuge manati. Nilikuwa na wakunywa na ile kolonia Versace. Squeeze the back seat, ilikuwa love seat. Smooth na manual unafikiria ni automatic. Tint kwa window muadhara ndo atutaki. Apa perfection tunaifanya bila practice. Mbele naona success, nafunga hat-trick. Mindo the chest kwa hicho itisha half-pick. Tangu tunge kwa imchezo sindo heartbeat. Nairobi City tunairun kama athlete. Das kusijali, atukijaji. Apoti, 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 apoti. Kusijali, atukijaji. Apoti, 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 apoti.
Kiseki hapo, ni kuhandle. Alafu kamtu toweloka kia mlango. Ni kuingize ndani ya box kama balo. Julo siwezi kbali kula tu kwa macho. Ambia bini man mepata kuinua dancehall. After leo utarudisha with salo. After leo na wacha armies na mavalo. Hoka kutisha feona kakukuwa na passport. Kitu kaini rea ichimbe ndo wipate. Mina nyash kwa hewa ni kama jet ya private. Vutia wateja ni kamewe kwa magnet. Itatachwa teja hadi wa ikane.
Just to sijali, hatu kujaji. Apoti, 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 apoti. Usijali, hatu kujaji. Apoti, 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 apoti. Just to sijali, hatu kujaji. Apoti, 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 apoti. Usijali, hatu kujaji.
charge. Hapo tu, hapo tu.
Kendo inabisha isi 9mm. Tint kwa dirisha usi ni mine niki. Kendo inabisha isi 9mm. Kendo inabisha isi 9mm. Tint kwa dirisha usi ni mine niki pita. Geuze ni vichwa injili imefika. Na white tunaficha nika tunafilisika. Kendo inabisha isi 9. Tint kwa dirisha usi ni mine. Geuze ni vichwa injili imefika. Na white tunaficha nika tunafilisika.
Das kusijali, atukujaji. Hapo tu, hapo tu, hapo tu, hapo. Usijali, atukujaji. Hapo tu, hapo tu, hapo tu, hapo. Usijali, atukujaji. Hapo tu, hapo tu, hapo tu, hapo. Usijali, atukujaji. Hapo tu, hapo tu, hapo tu.
Vile na bam bam, polisi wana ubaya. Jumu wako vile mahanjam, na misi na ubaya. Koseo ni the handsome, uskizo ni hekaya. Felicia na Lisa, hivyo ndo mini liwa akwaya. Kekwaya. Ndogo ni kuu
OG
tabidi wanijue.
Yeah, yeah.
Masiweka mkono juu.
Vile macho
vile na bam bam, polisi wana ubaya. Demo wako vile mahanjam, na misi na ubaya. Koseo ni the handsome, uskizo ni hekaya. Felicia na Lisa, hivyo ndo mini liwa akwaya. Tulikuwa na Pamela shule moja ndani ya kwaya. Squeezy vile na meza mara moja utagwaya. Nana nringia sana flat, tami hana taya. Hakuna kila kitu kitu hana gani haya. Mtotongwa kidwa KU mtakata. Hakuna gama somo KU mekata. Unapeleka mtoi first year introduction. Bada wiki mbili ashaju wa reproduction. Ndovu ni kuu, tabidi wanijuu. Basi weka mkono juu. Yes you, you. Ndovu ni kuu, tabidi wanijuu. Basi weka mkono juu. Yes you.
Yeah, na pull up nangali ya kalanguin. Kana fanyanga safcom. Liku kasuku lakini kombato ni custom. Benga nalia,
mi upenda vile una love njons.
Baju sitaki kolona girl, please put your mask on. Nekwende tepa melo meza katembe. Anapenda lollipop, analamba kapele mende. Lazima kwe mukamba, jini apili ni mwende. Minasikia mademu wakamba, wanapenda make. Kame kari bam bam, kana kaka mamaraya. Nakashotu nenda London, but kumbe ni odhaya. Ndakusaji kupenda tam tam na jini ya kwanza Brian. Dema naka screen ya Samsung, so vidole story kwa. Usichomeke you ama studio pata PhD. Tupatana now Kilimani kama CUST. Social media, no social studies. So nowadays ukita kutigitha we mambie mkafanye GHC. Wala wamesoma ndio sampuli ya homology. Ata reproduction pia syntopic kwa biology. Wala kuna chemistry Pamela can just follow me. Wele ndofu kukwa noma sana nyaka buogoji. Sina marafiki staki mbogi ni screw. Muna taka nblande kiasi ndio muni su. Isiti ya usherati tabia mbovu ni true. Big up to CRISPR, washajua ndofu ni cool, OG.
Aki wala yoshatu juu. Basi weka mkono juu. Yes you, you. Ndovu ni cool. Aki wala yoshatu juu. Basi weka mkono juu. Yes you, you.
Okay, baby. Asha nembe napenda form za kunlenga lenga. Anaka mlami bati mlami ya mesoteka. Nimezo ya njeri ndaluna violeta. Nimezo ya msupa kinroll ya kavela. Atena gorilla wall siwezi penya. Unadai mate na uko form za ketepa. Kawezi buy your drinks ibasi kwenda. Mina kupa kiss kwa clit na kill your status.
Itabidi wani juu. Basi weka mkono juu. Yes you.
Yeah, yeah. Hey. You. Okay, I say oh. Manzi yangu kwa gasumu, ey. Even mepagao ni juju.
Cocktail ya masai na mkikuyu. Akona gap kwa meno na badu shikia nchuyu.
Oh, apama ni luga inaga lugu. Kiswahili ni nayo adi kizungu.
Vile meni bamba mshiroe mabeboge nshumbartae. And I'm the bad man she loves.
Oh, ey. Futrapzu kweka kwa mood. Kavile champagne usavu waka nud.
Aye, champagne uonja ka juice. Nupiga kataska juu.
Ndovu ni kuu. Tabidi wani juu. Basi weka mkono juu. Yes you, 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 you.
Heyo DJ Ole Macho, the number one DJ in town. Number one DJ in town. Ole Macho, una kill man.
Siki Bande.
Karibu Kanairo, karibu Kenya. Kuja shova cause. Karibu Kanairo, Kanairo. Karibu Kanairo, karibu Kenya. Kuja ni kushova koza wa Kenya. Tuna talanta ya kucheki weather. Iyo jua ni ambua. Na nikali, nikoshua. Ukiwa kejani usikia umeboeka. kiona memes unaanza kucheka, yo ni Kenya. Bati yako mbaya ukichoma picha, utapewa hashtag apo Twitter, utatrend. Customer Kenya ndo sema asanti, na ni yeye amelipa naseme asanti badala ya muuzaji. Karibu Kenya, tuna tabia zetu tu, tu. Karibu Kenya, si Masai Mara tu, tu. Tuna madem peng peng, mamorio mabazeng, lugha ya taifa ni sheng sheng. Karibu Kenya, tuna madem peng peng, mamorio mabazeng, lugha ya taifa ni sheng sheng. Kanairo, tabia ya wa Kenya ya kutuma mail. Ulituma mail? Buda nilituma, kwani hukuiona? Hiyo ni uongo. Customer Kenya kisema nitarudi, kila Mkenya anajua huyo arudi. Mkenya kienda choo naone kuna mtu, bado atabisha naulize kuna mtu. Masana Mkenya lazima tachelewa sana, lakini sherehe tunafika mapema tena sana, na tuna teto umetuweka . Karibu Kenya, tuna tabia zetu tu, tu. Karibu Kenya, si Masai Mara tu, tu. Tuna madim peng peng, mamorio mabazeng, lugha ya taifa ni sheng sheng. Karibu Kenya, tuna madem peng peng, mamorio mabazeng, lugha ya taifa ni sheng sheng.
Every time you see me, you will just unbalance. balance. Every time you see me, you will dance and balance.
Balance, balance. Yeah, cakey, minim handsome, me I'm blessed. Master, hippies tonight only a boro. Tumetoka chini, walai. Kaizi nisaidia unaniambia nitu. Nisema sita idusa inaidu. Kizuri chaji uza, hingine hudu. Luku ni u, white, peru. Peace kwa neck, nimedunga S.
Walai, toke nimetoka uko chini, walai. Walai, toke niko sipo sipo sana, walai. Walai, toke nimetoka uko chini, walai. Walai, toke niko sipo sipo sana, walai.
Macho, unafanya kisi musima inakutambua wewe, wacha mcheso wewe.
Mapenzi, hainanga hodi, unajikuta umependa mpaka yule hodi. Mapenzi,
Miss B,
hainanga hodi, unakuta umependa
mpaka unajisahau.
Ataka simple boy, kanaka simple girl, sehemu flani.
Ataka simple guy, kanaka simple boy, sehemu flani.
Mapenzi echagui kabila maeneo, mama. Unatoka Rwanda ama unatoka Runda, mama.
Uko simpate, don't you worry. Atakupa mwenyezi.
Uko simpate, don't you worry. Atakupa mwenyezi. Unaweza fall in love by anyone. And I mean anyone. Unaweza fall in love by anyone. And I mean anyone.
Mtoto wa madhara
ame fall in love. Ame fall in love.
Boy, kasa lame,
kame fall in love. Kame fall in love.
Kasi chana kanyeri, kame fall in love. Kame fall in love. Katoto kajambi, kame fall in love.
Nime fall in love, na nime mpendaga. Oh baby, oh. Nime fall in love, na nime mpendaga.
Oh baby,
oh. Do, 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 si do, do,
la, la.
Shinda loto,
ulala.
Kukupata mtoto,
ulala.
Basi wewe wanani, niambie wanani,
kwankwa
wanani. Kama sio wangu tu,
beste yako ni heta, naona tutaki. Ni mtiaji, itabidi umtiezi. My hater, mwatafuta kashi mwashindano. Umanzi ni mhandi anaka kuitwa miano. Mtore, mwambia potele. Mwambie na kupenda itabidi azoe. We ni mrembo, na kutamani. Usikia wivu lipenda mse wa kitani.
Nobody can ever take your place. You know it's not gonna happen. Cause I'm not an average type of lady. That's why they try to hate me. Baby, just tell me you got me. And I forever stay true. You won't ever see me on another man's rules. Moyoni mwangu wewe ndo wa wakilisha tu. Hata wafanyeje uko stuck like glue.
Oh, umeshinda loto. Kuni pati loto.
I just wanna dream my drink, smoke my smoke, protect my peace. I told ghosts I don't wanna fight nobody. Oh, I don't wanna fight nobody. I just wanna dream my drink, smoke my smoke, protect my peace. I told ghosts I don't wanna fight nobody. I don't wanna fight nobody.
I don't wanna fight,
fight nobody. I don't wanna fight nobody.
I don't wanna fight,
fight nobody. I don't wanna fight nobody.
Maisha yenyewe mafupi, mahitaji yamezidi kipato. Usinione na latungi, sipigi sherehe na punguza mawazo.
Kuna mbogi ya gombo na mbogi na choma. Karao ndio wawe buzima utachoma. Niko na dosi kudosi kwa darola. Kini leo ntadosi kwa mtaro. Si washi lakini otile washa moja. Wacha genge tondije rudisha domba. Na kuna mresh ni memkaba kwa kona. Nipende kablo chukuliwa na corona. Nyima demdo tu hapa mjini. Kauna mtu mbona unazini. Sikujua ni mali yako jama. Alisema ulikufa mwaka jana.
I just wanna drink my drink, smoke my smoke,
select my peace. I don't go, I don't wanna fight nobody. Oh, I don't wanna fight nobody. I just wanna dream my dream, smoke my smoke, select my peace. I don't go, I don't wanna fight nobody. I don't wanna fight nobody. I don't wanna fight. Oh baby, tena
nataka kidogo, nipate,
nipe yote.
Nataka kidogo,
nipate,
yote yote.
Nataka kidogo,
nipate,
nipe yote.
Nataka kidogo,
nipate, yote yote.
Nielezea nyongo nani?
Mama wakuza maboksa tu.
Na wadhera ni nani?
Mtoto mispiko kasa.
Salama, mama, ulivyo simple, haujapaka tamaskara.
Sema kifesi another pimple, ndefu yake shingo, chuno kama city ya Lincoln, macho yake kama ya chinko.
Cause you're beautiful, mama, minolba tujua, ane, mere tuona, ane, uwe na tufa, ane, uwe na tupenda.
I'm in love with you. I guess
nawe inaguruka kama ndege sitembei nikiwa nawe inaguruka kama ndege
te amo te amo te amo
Papa kuka kando yako na furaha na mani mapenzi ya dhati nae nipasi ya waiona indani juu kifo cha mende chali body to body hand to hand indani juu body to body hand to hand oh baby tell me like it's my birthday. I've been around the world, but never seen such kind of love, such kind of love, such kind of love.
I've been around the world, but never seen such kind of love, such kind of love, such kind of love. Oh, baby.
Inaka kitu kumbosho mkutelefon kuja na mavitu vidosho makorazon choche chipo mwitu na poshone choma poke ndemi nta kuja na chumvi na nyongi ya juzi leo toa mushi katroli ya mzee wa smokey nitacheza kama mimi alafu nkupa trupa sicheza kama Lewandowski hivyo ndo suche za mjini
tuyo cheza kama wewe cheza kama wewe cheza kama wewe webazu cheza kama wewe tuyo cheza kama wewe cheza kama wewe cheza kama wewe wewe bazu cheza kama wewe trio nacheza kimimi ndamini sipimi na kauna dai moshi utazivuta kute chimney limit ya fulizi imeongezeka ngoma chingle naza shite jack na kanudhu skie tifi nacheza kiruru nacheza kiwingman naza fika soko nishike kijipa suriri memdagi meditation na kififa chukisha kibandazki chapodondo inaza jipa rada na madenge kutizo matenge stomange kama angel skini kuma wenge naza nyonga sana mkona nze kumea zgwembe mazeka kivana sinapigana tu vijembe pelekana mtrr pelekana mtaratara slete pa matrr manguna vitu chora chora mute kama prr mamto kwa kama princess magalani wopeng wampa kuposti wako pinterest form
wane macho
manze sujo cheshere leo tupike kelele rauna jipo mwenye asuni jamo kona ndo tuki washe tupepe tukati maji leo tulewe weba zucheza kama wewe mecheza kama wewe
niko kalif na shikisha na mamorio tukichoma shisha kuna wale ushukisha wale mademu jifanya kama diva kauyu wapana ringa na hizo lips nikana piga binja bade na jistay far away wale wamebaki tupige sherehe manze karado kiwadunda usilewe mafisi wako ready msupa nyemelewe ukiwadunda ni ubebane ama ubeboy ama ubebewe ukiwadunda ni ucheke ucheke shane ama uchekelewe yo manze zimiriet na kombia zimeshika
nakutani na shash nani yako na rizla mina sikia kukizeti tukisikiza masizla leo watu ni walewe bazu niko na pesa mingi ule ni mse wa mayai muwite umwambia gonge mbili ndio nijenge mwili nikiteka msupa nichezeka mimi yo wacha nichezeka mimi uchezeka wewe tutafute ya mzinga manzeto tuchange tulewe 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 tubebwe
fam manze sujo chishire leo tupige kelele era unajipo mwenye asuni jamo kona ndo tuki washi tukupe tukate majilo tulewe
Oya, inakuwa jawane, uyu hapa ni Prince Lucky Na chill out na the baddest DJ, your favorite DJ Ole macho, the baddest
Ate mkasuri joka kovero Kisham sham, kinyam, kitam tam Shuka nangeo, sezi mendata kapedo Dem ni kapupi, kapenda magendo Haka kate mkasuri joka kovero Dem mkasuri joka kovero
Shereni meja tumekujadi na tambu Atulibeba meja yule alifanya papa
Niaje msupa
Niaje
Niko na talent
Kagani
Neza fungwa bra na mkono moja Unataka kuona
It's your favorite boy, Cash Kid on the track
Haka kademu kazuri joka kovero Kisham sham, kinyam, kitam tam Shuka nangeo, sezi mendata kapedo Dem ni kafupi kanapenda magendo Ngoma ni kali uliza makurudu gang gang Imebakisha angwe kelele na nderemo Shamra shamra kelele na nderemo Shamra shamra kelele na nderemo Kisham sham kinyam kitam shamra sham Kisham sham kelele na nderemo Kisham sham kinyam kitam shamra sham Kisham sham kelele na nderemo
Shereni meja tumekujadi na tamba Tulibeba meja yule alifanya bablas Buzi ndo rende tunarogadi wakamba Ole kitanda ole ole
Ole macho
Kingisha kichwa na kisha kama pia dandruff Kingfisher na picha shanza piga lap Snap snap sana deku jiponyo Yap yap kiden
Akademu mkazuri joka kovero Kisham sham kinyam kitam tam Shuka nangeo sezi mendata kapedo Dem ni kafupi kanapenda magendo Ngoma ni kali uliza makurutu gang gang Imebakisha angwe kelele na nderemo Shamra shamra kelele na nderemo Shamra shamra kelele na nderemo Kisham sham kinyam kitam sham Rasham kisham sham kelele na nderemo Kisham sham kinyam kitam sham Rasham kisham sham kelele na nderemo
Wesi sabuni ya roi nafanya nini kwa mbash na wekia minyo na kata maji kino Mapenzi mwanga dingonyo kirudi kwa shimo Luku ni fly dingoi na piga sipo stivona Nua sijali sijali kia unachali Neza pita na wewe bila tatafadhali Daily niko majani mbuzi yuko angani Munyonga taitu za manki hapa sitani
Mwaka kademu kazuri joka kovero Kisham sham kinyam kitam tam Shuka nangeo sezi mendata kapedo Dem ni kafupi kanapenda magendo Ngoma ni kali uliza makurutu gang gang Imebakisha angwe kelele na nderemo Shamra shamra kelele na nderemo Shamra shamra kelele na nderemo Kisham sham kinyam kitam shamra sham Kisham sham kelele na nderemo Kisham sham kinyam kitam shamra sham Kisham sham kelele na nderemo
Niaje msupa
Niaje
Niko na talent
Kagani
Neza fungwa bra na mkono moja Unataka kuona
Siwezi mai
Ok, keti chini, geuka hivi Wacha nchezeka mimi na ulimi Usitowenda kuchapa na yomini Chali yako kwa simu, kelele Chali yako ni stress, ye ni msenge Mpike block, tupike sherehe Usilie mami, sikiza magenge Nda kutoa stress na ni kupunguzie nyeke
Akademu kazuri joka kovero Kisham sham, kinyam, kitam tam Shuka nangeo sezi mendata kapedo Dem ni kafupi kanapenda magendo Ngoma ni kali uliza makurutu gang gang
London,
shangwe kelele na nderemo
It's your favorite boy, Cash Kid on the track
Mima nga, napenda life, napenda dema na jidai Ati amevai, kama ni luku piga white Nika medai, ako machingri mangwai Na be a light, kukata maji ni sheria Warugera ina machuchumia Hiyo ni muiko simi uo mikalia Ni sherena itaki masheria Sheria
Na time come, kuna
kuna shanadi ya mubangu na sheria. Lazima mfuate juu ya serikali, askari sura yake wevi kaya kali, kali sa.
Lazima ufuate kodi,
sa kodi. Basha tuwezi get cozy, corona. Corona tulishikiwa kwa kona. Na mbona unendesha ni kama uko na kolera.
Afande sa,
sheria pia ni wera. Kukata maji, munajifanya musa. Na nusa watu hii, muliomba nani ruhusa kipusa. This time tulibeba jovi. Nitorende hatuta hata za hoa.
Ni manga, napenda life, napenda dema na jidai. Ati amevai, kama ni luku pika white. Ni kame die, ako machingri mangwai. Na be a light. Kukata maji ni sheria. Warugera inama chuchumia. Hiyo ni mwiko simi uomekalia. Ni shere na itaki masheria. Sheria.
Kata maji na sambuka. Nikibleki na zinduka. Shitani amepanda jini mkata kamba. Serikali napindua. Mindo kiboko yao. Wakisleki tunapita nao. Tena haina kuchao.
Yani uu baby wendu mama yao.
Afande pita ndani. Yani we chuma inalala ndani. Shamra shamra za kipapi. Uu we enjoy the party. Tunapiga shere. Yani mpaka kuche. Tunapiga shere.
Penda life, unapenda dema na jitai. Ati amevai, kama ni luku piga white. Ni kame die, ako majingri mangwai. Na be a light. Maji ni sheria. Warugera inama chuchumia. Hiyo ni wiko zimi uomekalia. Misherenu.
It's your favorite boy, Cash Kid on the track.
Kaska zini kuna makwela. Kaska taska milipewa na chesa. Sijeka na ponga, tijusi tunatesa. Vunjika shingo, chukuma imeweza. Dala bidi dala. Tuko cherehe mashida inshallah. Weka magenge na rumba za wababa. Tuzirusha mikono jumboma inabamba.
Ode macho.
Ingi andani todororo. Wezi place bet na kasi motorolo. Domo chini ya upenda yangu chini lolo. Juu ya dichuo kugeuzwa soko soko. Koko, chiko, bora shimu wera iko. Koko riko, dite chogo pewa mwiko. Plena siko, mashirona itwa shiko. Naka chipo, abdala kaingia tipo.
Kaska zini kuna makwela. Kaska taska milipewa na chesa. Sicheke na ponga, tijusi tunatesa. Vunjika shingo, chukuma imeweza. Abdala, dala bidi dala. Tuko cherehe, mashida inshallah. Weka magenge na rumba za wababa. Tuzirushe mikono, jungoma inabamba.
Chuchu ama nangri panda. Ficha wako hani simongeze ladha. Kaka nimechoma, siyo nyama choma. Nimechoma na demi ya kondoke Roma. Kuna wale vubanza ngoso. Wezi sema hawajaingia ata class. Ata na lockdown goma yezi kosa bazi. Your favorite boy kicks day kosa cash. Abdala, dala adi dala. Siezi taya, look ni akala. Ini boy banzi, hisi kwaya. Ukini waiki, misiezi guaya.
Kaska zini kuna makwela. Kaska taska milipewa na chesa. Sicheke na ponga, tijusi tunatesa. Vunjika shingo, chukuma imeweza. Abdala, dala bidi dala. Tuko cherehe, mashida inshallah. Weka makenge na rumba za wababa. Tuzirushe mikono, chukuma inabamba.
Apendi jokes lakini jana lichok. Ajai trigger lakini jana likok. Apendi dawa lakini jana lipop. Apendi maji lakini jana lisok. Pole, akili chafuko povati. Kani slice nipi kisu ni mkate. Breadwinner jubuda mini mkate. Uchundo kuni ikija juu jikate.
Kwa biashara ya shada kukumbo. Ni msafara kusaka mshahara. Juni na nizi ya kutesa na kungara. Kuharibu na look josiezi kaparara. Muda ni nangepa jusida ikipara. Kwa usani minister minangara. Star shahada muzi tunafana na huwala. Abdala cheki ya Messi mama.
Kaska zini kuna makwela. Kaska taska milipewa na chesa. Cheki na ponga tijusi tunatesa. Vunjika shingo chukuma imeweza. Abdala, dala bidi dala. Tuko cherehe mashida inshallah. Weka makenge na rumba za wababa. Tuzirusha mikono.
It's your favorite boy, Cash Kid on the track.
Zimba kazi, zimba kazi zizi. Ana sura ya binti na kilizi. Nikiziwi jua kimpandi ziski. Sitishiki ini kalitimiki.
Kaiku gambe ni bambe tu bambe.
Shake your bum bum, muziki tam tam. Bambe transporter Johnson stand young.
Kenya mambo VP, are you happy? Then you happy, your bulamu wensi won't be.
Uganda mambo VP,
Simba kazimba kazi zizi, ana sura ya binti na kilizi. Nikiziwi jua kimpandiziski, sitishiki ni kalitimiki. Kaikubambe ni bambe tu bambi, kazi ndizi matoke na nana. Kazi mozi basi mpunana, kazi mbashi mayaga wanapanishkia mtu. Unasikia bitu na tetemani, na kutu wadi kwa booth mukula itina. Flex na girls jina kema kena, ako fine fine one chida mdomo matena. Unasikia bitu na tetemani, na kutu wadi kwa booth mukula itina. Flex na girls jina kema kena, ako fine fine one chida mdomo matena. Kumbe dem jo ninge uswa gedomo, wage domo ninge uswa gedomo. Kumbe dem jo ninge uswa gedomo, ako zabe anashikisha na thiongo. Kumbe dem jo ninge uswa gedomo, wage domo ninge uswa gedomo. Kumbe dem jo ninge uswa gedomo, kana babo kana penda nga mdomo.
Buda boss kumbe ngeos ni wagidomo, ana daidi na venya pendi masomo msomo. Na heza flow sipendi mdomo si formal, itabidi ni seti kikomo si normal. Chura kupatana na ongongo kwa ngango, skinny nigga kupatana momo na hormones. Zake zimepanda past kongo, leo ni manduru na masifa ni za thiongo.
Kani ngeus wagidomo na natupa mdomo, kana bonga chafu na kasafisha na omo. Kana lia lia kanyamazishe na lolo, na uneza kapatia juka na washwa na hormones. Kani basha na kujanga na kiondo, na katanga mabia nyimki katanga mavodo. Kala clash na na vibe na opondo, nataka tuka soup na samaki ya kabongo.
Umbe dem tu ninge uswa gedomo, wake domo ninge uswa gedomo. Umbe dem tu ninge uswa gedomo, akuzabia na shikisha na thiongo. Umbe dem tu ninge uswa gedomo, wake domo ninge uswa gedomo.
Yo, ni Dantes.
Umbe dem tu ninge uswa gedomo.
Playing your favorite songs back to back.
Adi Monday ni kazo, Tuesday ni kato Monday. Wednesday si jale, Thursday nangoja Friday. Friday, oh la 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 la, oh la 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 la, oh la 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 la, oh la 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 la.
Twende, tukorido sahi adi mangware. Kina kemboi wamefika na walales, hakuna gravity kwa mongo ni mabale. Najisikia kuna kakitu kwa wallet, mtani litoka hadi kiwa manches. Siku kutia kimbandaski kwa madhe, sahi katumbo kameja kuna gases. Juu ya kunyonya jugs ipendangi glasses.
Nathani, sato ndakwa na ganje ni nani, hata taka makali tayari. Buda sahi niko maji na imagine, mande na niko kazi. Mini big big boys yezi gusa toy, misi role model ni avoid. Na mbona buda nikileo, hewaribu ganji nikisema pewa. Ati Monday ni kazi, Tuesday ni katu Monday. Wednesday si jale, Thursday nangoja Friday. Friday, oh la 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 la, oh la 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 la,
Trio Mio,
oh la 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 la,
Ola la la la,
DJ Ole Macho.
Ola la la, chio mio bala. While we changing, we sit in a arif kadhan. I'm a painting, magala wana sanif shesha. Meditating, na tamla ya kimratish kuba. Kurumisha ngoko kama generator. Wendo kwa kosta kwa najileta leta. Bona funga long show kwa mikela teta. Kijana kadogo kako ina diseta.
Juni weekend, leo tunambleki. Hatuzi kosa form, buda kuna plan B. Tupitie peti, tunyonye rori. Leo pilo si manyoya kuna pungi. Ni personality gade si matembe. Jumangoko wana die tu wa kiembe. Lesi kunyu fakse ina uzembe. Niko farmers choice na sichagui jembe.
Adi Monday ni kazo, Tuesday ni katu money. Wednesday si jale, Thursday na goja Friday.
Zenga, pia kafala na beef la kalenga. Na kakao amevunja agenda. Sibisha nangi squeezy niko busy. Labda kani beza Bentley na mabigi. Hakunanga mtane za kula baridi. Buda kila esto jiji ni nabibi. Kalali,
buda kulanga Ferrari.
Kalali,
kusha mawe kahalwale.
Ni kalali,
unogea mingi kahao.
Kalali, hey, yadi yadi nini kem kem. Wata gwane, wata vai mister. Kasi ganje, hai ni saidi. What about it? Bro man gonna die beef kalale. Kalale, hey, yadi yadi nini kalale.
Yo yo yo,
kalale,
hey, yo. Papa Fadela kimebaki ni kujengea statue. Na usiache ndula
la inje na unajua tuko faibu. Tuko afde na tiki mbogi yote my crew. Masilva ndo zmejaa kama Manchester Blue. KM ndo likuwe nafanya gani dos daro. Papa God sunionyeshe ganji kama flako. Ni adisie mafika makoma na maziro. Very soon itabidi nikisonga nikiprado. Fan after fan kwa chukwa waki kam. Na maliki wasafi ongezebe ya bitha. Wasoro kuwa punish kupepea kaki flag. No kizidi kulegeza ndo take your madam.
KM KM mota gwane wanda vai mister. Kasi ganje haini saidi. What a guane, what about it? Go man, kona dai beef kalale. Kalale, hey, yati yati nini kalale. Kalale, hey.
Katugongi pesa ni upuzi. Nataka kuwa na shares kakuzi. Nijenge uko nyali. Ini nice nikikunywa sharubati. Ukirushwa manzi kalale. Kompe ni kompero safe. Bazo, bazo. Mi ufanya biz na mabazo. Sipendi chali ya mewekwa. Unalipiwa nyumba rwaka kalale. Wanaumu wakiongea kalale.
Hey, yadi yadi nini kem kem. Wata gwane, wata vai miss. Kasi ganje, haini saidi. Wata gwane, what about it? Bro man, kona dai beef kalale. Kalale, hey, yadi yadi nini kalale. Kalale, hey.
Ole macho, ole macho. Bingwa mabingwa, bingwa mabingwa. Twende kasi, twende kasi.
Siski, niliambiwa ni muwache siski. Kamote, kamote, kamote. Painting ameniseti kamote. Mbele ya watu ni mpole. Very calm, lakini looks are deceiving. Usitake kumuona kame jam. Dodge, dodge, dodge sahani. Dodge, epa, dodge vikombe. Dodge, mbot, ita masoja. Painting anataka kuniua. Aki baby utaniua.
Sitali.
Babe sipunguze kisirani. Unachoma picha kwa jirani.
I don't care.
Siski. 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 Niliambiwa ni muache siski. Kamote. 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 Painting ameniseti kamote. Manzi yangu yeni boxer. Anajua mpaka kumfuta. Nimeshindwa kumtoka. Yeni kichwa ngumu. Manzi yako anakaga mpole. Usifanye mini cheke. Baby face isikuingize. Uni stima, uni nare. Juzi nilimwambia simtaki. Akaanza kisirani.
Nitajua, nitakunywa happy.
Nikamurudia, juu ya kupanik.
Nifani unadhani unachapa. Buda kusota si dhambi ya chakata. Nifani unadhani unachapa. Buda kusota si dhambi ya chakata. Hatiwe ni sosu kitaka unabai. Wongo sema walai. Chocha mbona unajamu. Dome sota na unakata. Ati yani unanga mali. Woshindo mehaya gari. Woshinda nini na nani. Dome sota na unakata.
Yo gari ni ya sugar mami. Keja liomba mwaniki. Luku waliomba tirani. Na kwa best vile anajidai. Bazu, bazu, bazu. Hauna kakitu bazu wa udu. IG chocha maisha ya du. Caption lamu with my boo. Eh, lifestyle na madeni. Niku chotwa chotwa na pinky. Wacha kupostu kichocha. Atuko lamu na vile umesota.
Champagne, mse wapao kini need bite, okay. Ni so soon aka Mr.
hate na bado uko under man. Mini bazuwe bado ni kijana. Teka chill pill, buda punguza kujigamba.
Gwiji, gwiji, mural na magwiji, gwiji, gwiji, bako sangu za magwiji, gwiji, gwiji, mewdish na magwiji, gwiji, gwiji, Mungu wangu keni gwiji.
Walidhania tutofika, satumesha fika wanastuka. Hata kabla tujaimba, nzuka inapanda wanaruka ruka. Muziki ni safari, tutafika na umbali, hey, hey. Muziki ni safari, tutafika na umbali, hey, hey. Gwiji, gwiji, tunaroll na magwiji. Gwiji, gwiji, tunakula na magwiji.
Wanawawaika masisa tu, wanawaka waka mabrother tu. Wanawawaika masisa tu, wanawaka waka mabrother tu. Na wakata manjito wa segeleto, wakikata mauno minimo nimo. Na wakata manjito wa segeleto, wakikata mauno minimo nimo.
Gwiji, gwiji, meurola na magwiji. Gwiji, gwiji, bako sango za magwiji. Gwiji, gwiji,
gwiji, gwiji. Simu pali we unanilenga. Unapea simu sami, aniambia siyo sahi.
Wenjili ulilenga, pepo ulipenda. Na vile Yesu ametenda, we ukamlenga wili.
Sinajua sahi, imo zangu za science imehit. Usijifanyo jasikia nabi, ato mademo many nogi times three.
Sisiki zangi masekula, rudi kwa baba na kuita. Sisiki zangi za dunia, rudi kwa baba na kuita.
Kuna aja gani nikae ndani, wakati kila mtu anitaki ndani.
Ni nani huyo ataki ukae ndani? Ni nani huyo, hebu sema wili.
Sini nani na yule nani, alafu nani akaambia nani.
Maneno maneno weachia Mungu, mapenzi ya Mungu ndiyo ya muhimu.
Mbona wewe size, nikipiga simu kwani wewe unanilenga. Unapea simu sami, aniambia siyo sahi.
Wenjili ulilenga, pepo ulipenda. Na vile Yesu ametenda, we ukamlenga wili.
Mbona wewe size, nikipiga simu kwani wewe unanilenga. Unapea simu sami, aniambia siyo sahi.
Body your problems, but I mean it, thank God for your life. Live true and honest, to yourself you should never lie. Usikufuru uchome, rada safi bora tu kujinice. Put a smile on your face, I am Maisha, you only live once.
Whichever the matter the case, nashukuru Mungu ana bless. Sisikize maneno ya watu takondae,
takondae.
Juhudi na haso ni zako, kujituma na kumwaga jasho. Chorea maneno ya watu takondae,
takondae.
Kama ni wakushikisha shikisha, ni wakulewa
lewa,
ni wakuchoma
choma lewa
shikisha. Kama ni wakushikisha shikisha, ni wakulewa
lewa,
ni wakuchoma
choma lewa
shikisha.
Stress, have some fun.
Pombeni mingi, nazibuwa ina zote.
Shiro nisha tumafera, utakuja ama utakula. Ina karoko juu ya mashisha, wanavuta wakichachisha. Shiro usikulefera, nisha tumabasiwe kuja. Ina karoko juu ya mavera, nitaka ni yangu hela. Kama ni wakushikisha shikisha, ni wakulewa lewa, ni wakuchoma choma lewa shikisha. Kama ni wakushikisha shikisha, ni wakulewa lewa, ni wakuchoma choma lewa shikisha.
Have some fun.
Taska ama kane leo lazima nipatikane, leo lazima nipatikane,
okay.
Na taska ama kane pewa chupo silambe lambe wapicheze ko pande gani ngango whiskey hanjam hanjam mingi mimi nataka joni teke toto na msupa tulewe hadi kesho shots camino boti bodo chapa toto ukimaliza yo.
Niko locked, na majiri uneza piga chok. Ni afande vila chengerere but nime cock. Niko juu ya nganya, majicho nyanya. Kibibi nikikuja kila stingo tutafanya. Anaipenda lakini utoka raba. Zangu nikushika na nichape bila raba. Shot saba, kuwa kaba. Kama kamebeba ninacheza na masiana. Kwela benye bigi ninapanda kama lada. Lockdown, touchdown, baby come down. Downtown kuwa beba mbaka uptown. Tuko lock make jani uneza go down.
Oza, tuko lock, tuko lock. Nama bang bang nigi tuko lock, tuko lock. Oza, tuko lock, tuko lock. Nama bang bang nigi tuko lock, tuko lock. Tuko lock, tuko lock, tuko lock, tuko lock. Ata ukitoa lock, tuko lock, tuko lock. Tuko lock, tuko lock, tuko lock, tuko lock.
Yo, East Africa Super DJ, DJ Ole Macho, bingwa wa mabingwa.
Tuko sherehe na itaki asira. Itaki mabombo maniga. Inataka tuma kwanto meiva. Bill nitalipa kwanza kani kuririma. Epo kanali sijai katagwili katapa. Epo
Ole Macho, bingwa mapingwa. Tuende kasi, tuende kasi.
Tuko sherehe na itaki asira. Itaki mabombo maniga. Inataka tuma kwanto meiva. Bill nitalipa kwanza kani kuririma. Efo, epo na keifo kanali sijai katagwil katikati. Sipati na kata bale pali yaifai.
Sipati na kata
bale. Kabado unapima cheki venye naifanya. Bado tuko baesa bitch ni bad man. Asta kama kuna giza taitana. Bado tuko baesa bitch ni bad man.
Nawa bugda za kivulai. Mongo kosko itani julai.
Nawa bugda za kivulai.
Moki genji
execute on the beat.
Genja sisi najua ni kuwa mocho. Mikirao na rauki ya kuwa mocho. Kuwa mocho, riyang ni kuwa mocho. Kuwa mocho, riyang ni kuwa mocho. Genja sisi najua ni kuwa mocho. Mikirao na rauki ya kuwa mocho. Kuwa mocho, riyang ni kuwa mocho. Kuwa mocho, riyang ni kuwa mocho.
Niko kwete niko zanabe, kana kanashi. Nime pandisi ambanati, juni nganyare. Kuna vile nime kanafi, nime banashi. Mbotu nime nda sumbe nase, jimko na kish. Saubaya ni kinja na mo, atire nangwa. Makangede na wanda na su, juni komasi. Malego na mganazi, sosi na masi. Na wategi adi wanati. Zikiwa mocho kanga mbaka wanjifo. Mbogi yake ni kupwachi kama wagido.
Zikiwa mocho kanga mbaka wanjifo. Mbogi yake ni kupwachi kama wagido.
Geja sisi najua ni kuwa mocho. Mikirao na rauki ya kuwa mocho. Kwa mocho, riyang ni kuwa mocho. Kwa mocho, riyang ni kuwa mocho.
Geja sisi
najua ni kuwa mocho.
About this.
Mikirao na rauki ya kuwa
mocho. Mwano na rauki saka mocho.
Vintage, wache ni kuchezea waze.
Kukuru, kukuru, kukukakara. Naka jogo pameleta mohatara. Shagara, shagara, bagara. Gombre, sialala.
Samoja. Ni samoja. Samoja. Ni samoja.
Kona te moja mosi makara. Misi babako naita nani kijana. Liza nyanyako izo max chigana. Okoko kona lens na yeni kiparana. Tomato neza kusosi.
Kukuru, kukuru, kukukakara. Naka jogo pameleta mohatara. Shagara, shagara, bagara. Gombre, sialala.
Samoja. Ni samoja. Samoja. Ni samoja.
Setiki ganja, 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 ganja. Besti kibanja, banja, 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 banja. Duriko na pancha. Ya ganja, itabidi kikiraka, sina hanja. Kunyiko na fracture, after jam jam. Ulibonya kwa kichaka, uko handsome. Luta joni rapture, bila rapture. Hari 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 chap chap, hari chap chap. Mare 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 hamsa, mare hamsa. Ficha nare kwa kinyasa, nina answer.
Mare macho.
Kukuru, kukuru, kukupakara. Naka jogo pameleta mohatara. Shagara, shagara bakara.
Superhero on a mission, yeah. Black on black, looking like a billionaire. Game ni nae mwa bingine free na pair. I know it's impossible to really not stare. Spend weekends in my car, see me come dead. Blow ya kukufanyo se machine come ten. Tom Ford ina kujena breeze when I smell. Ime mix na shash but you really can't tell. Check it black juu chin. Window ni li tint kabla uhami mjin. Ningumu resist cheesy fly kamimi. Before ni trust when you better take nini. Badiliki, melanin juu chini, hakuna bleaching. Black is beautiful, you're not teaching. Girls are thinking, ni ma king tu na ma queen. Squad yote mpaka DJ.
Black,
juu ya kwangeza dire.
Black,
competition na icheki kwa kio. Mako yake pia ni black on.
Black,
Michael Jackson.
Black,
bank account on.
Black,
spend my cash on.
Black,
and her ass on.
Black,
competition na icheki kwa kio. Mako yake pia ni black on black. Na ni black
boys club tumedunga maopena nyonginyo tuko moshi I swear siyezi tell pali tuko tuko setere sese mchezo rezeze rani shita ni mubuture sese switch bank wata champe das dani ring ni mahedi zine dinzi dan nataletewa ile kitu mina die mevai wakikata maji mini kodivai na gedai there's a will there's a way niggas inji andoa chawa shuku haa nyoka san kwa dondoa nowezi hepa luga yangu vile na roro so nipe stand innovation vile na kapo nimedunga black dani ya G-Wagon nagen nena black model and a friend chupa ni black taxi taki kwa swag nasumbua kakibeti ya chalo
squad yote baka DJ Kwangeza tine black. Competition I check kwa kio Mako yake pia ni black on Michael Jackson Bank account on With my cash on Eha ass on Competition I check kwa kio
OBJ Piga hila kama bank Wanege swaga hila high kit Tukuzi pigi fake utokuta na buffing
Louis Gucci or Prada Nakata madini mkari zaidi ya donut Anasha simba wenu manyasi menu hai Naganyama sishobo kia tango mazikibuma Still sassy spendi mazoya talking chika na mchuna Baby wash your name Uja uyu mwike nasi Kamata kinywa jecha waswasi Na kama tingali nazima ita taxi And it's all on me But don't ask for my number Napenda watoto enye darasa Punguza self into kukacha
Watoto na pombe Toto na pombe Toto na pombe Nilichofuata ni Toto na pombe Toto na pombe Pombe Toto na pombe Pombe Totos
Wananita sultano kugeto Njoni kunyeshe maisha ya majengo Tupitie mpambe, tule wali Tuende pangani, tuchade majani Ah, nono umeva amini Na unashinda ukivu, tavuta chini Niyo haka inainua, sio siri Samahani, ni macho sio mimi Tumefika humu ndani ya giza Usijali bei nitalipa Kidogo msupa kaitisha Nikasikia meitisha kimfisha Hey, if you know, you know Kingfisher pantirimu If you know, you know If you know, you know, you know. Kingfisher pantirimu Manzeni leo, leo ndio leo Manyundo leo, watoto na
bileo Baby, ushuni, kuja uyu mkinasi Mata kinywa jecha waswasi Kama tingali nazima ita taxi It's all on me But don't ask for my number Penda watoto nye darasa Punguza self into kukacha
Toto na pombe, toto na pombe Toto na pombe Nilichofuata ni Toto na pombe, toto na pombe Pombe, toto na pombe Ni
Salamu kwa watu wa Kisumu City.